dajimsafi.com.
Our voice killer. Hebu tucheki na sound vibe. Mama oh, mama eh, mama oh. Eti na Mungu baba
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 ujasiri wangu mama
mama
na Mungu baba
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 ujasiri wangu baba
baba
na Mungu baba
baba baba hujamani naiwaza kesho itakuwaje kesho yangu mwezenu naiwaza kesho na taishi vipi mke wangu jamani naiwaza kesho itakuwaje kesho yangu mwezenu naiwaza kesho wataishi vipi na wanangu naisi wasoni penda wengi watashangiria watashangiria miksa kumwaga pia wano nipenda sijui vipi wataumia wataumia watabaki wanaria vipi kusu mama yangu mke wangu mindo tegemezi lao wakitazama wanangu watoto wangu nirofana nanao inauma 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 nawaza kusu watoto nilo wakata jisiku iyo wakija kwenye msiba na siku tena zima mama ritaja na sijacha urisi mama shida jamani shida mama shida itakuwa shida
Mungu baba
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 ujasiri wangu mama
mama
Mungu baba
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 ujasiri wangu baba
baba
Mungu baba
baba baba hujamani naiwaza kesho itakuwaje kesho yangu mwezenu naiwaza kesho na taishi vipi mke wangu jamani naiwaza kesho itakuwaje kesho yangu mwezenu naiwaza kesho wataishi vipi na wanangu wapo watakao sema kama masiara nimewatoka bado mapema hawatojua nilikula wala sijara dua nyingi chafu zangu muniombe mema muniombe mema muniombe mema najua wapinzani wangu ndio wapo kibao watalia kwa uchungu kuficha aibu zao ukumbe moyoni ndio nia yao miksa kuvunja vibubu kutoa michango yao yao da eti na Mungu baba baba
baba
baba
ujasiri wangu mama
mama
Mungu baba
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 ujasiri wangu baba
baba
Mungu baba
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 abio bima ujanja awe mbini
kesho yangu
amudi bondi striker
kesho
awe right classic
mke wangu
awateisha big front Armandos
itakuwa je kesho yangu naiwaza kesho
kiti kwanza rame kidito uwebe kataito
na wanangu na derevo wa mkoa kwa je ifea
bye bye master
sisi dem tu atani
kuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.